alise pamba kobanga te sheri wanga bolingo yanga ina yo ekanginga miso ebominga matoi elongolinga mayele Natalie sepamba kobanga te sheri wanga bolingo yanga ina yo ekanginga miso ebominga matoi elongolinga mayele Okobanga nini
Oh nalingise
Ah tika bango baloba
Oh nalingise
Oh sheri wa bolingo
Oh nalingise
Oh na bututo na moyi
Oh nalingise
Oh na miso pe na mito
Oh nalingise
Oh koloba tokoseka
Oh nalingise
Ah tape osiliki
Oh nalingise
Ah tape osiliki
Oh nalingise
Tape aussi.